profundo tanto. Shawe umoyo pole baba kosiyombona siyobuye khoshe
sanga ngokulwa mina ntombi no ngizofuna uthando manje ngiyasaba sanga ngokulwa mina ntombi no ngizofuna uthando manje ngiyasaba. Oh, Baba, could never love for no mommy.